deadhousenambia.com.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Kema can do. Uri Chop. Yo boy, yo mobs. Let's go.
Krista Kamana niwe bonavika kumtima nke. Baby Vendela paduze nke. Dipo ni vela mano ne ime. Krista Kamano sandela batuve batamba nke. Bafuna bankale kata ye. Amami kala vela kanyi mbaka. Baby ni besa wo. Avale tite tu wame muli siketi yo. Ziba ziba wo. Baby ni besa wo. Beso kamba sunda wame kuli beme kapu. Iwe ni nacho. Timu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nacho. Timu vini ni dola. Tumafuna na stress.
Yo, freshest name in the game,
beauty
ladies and gentlemen.
Beauty yako sufo singa.
I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Never butterflies, umumuchi for Montico. How I can't breathe on a bushiku. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kidije when I'm around you. Beside you, inside you. Meet a fair wadi pressure. Self esteem on his alert. She's my piece, it's a campela pressure. We share ile langati to our mulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachi panda wama kamba. You a baby ni besa wo.
Avaleti tetu wame muli siketi yo. Siwa siwa wo. Baby ni besa wo. Peso kamba sunga wame kuli beme kapu. Kiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Niwe alo.
Fiu tabati ile langa. Piti yako feka ile landa. Awe sula kone niweli landa. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha sala mukongola. Habana siria sati mwana wadibiali kamo kapapa vembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti munga be one. Elwa I beauty wakamba. Kaka piti akavama katamba. Wose pachipanda wama kamba.
You a baby ni besa wo. Avaleti tetu wame muli siketi yo. Siwa siwa wo. Baby ni besa wo. Peso kamba sunga wame kuli beme kapu. Iwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa.
Apa chalo chavuta. Na magero apa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vavakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauze.
Iwe ni nacho.
Ono libe na makeup. They can't compete. Baby ati shatapu. Wabafe weka takwaba na backup. Baby iwe.
Iwe ni nacho.
MP Worldwide Kabundi Kapish Chue Mpala Chalanyam. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek. Mr. Sean Kester, what up?
Kunchanga Kumies
Uri Jab.
Spock Smiling. Mose Dima.
Iwe ni nacho.
Stash in the bed.
Iwe ni nacho.
Mr. Kelvin Kaone.
Black Loud. Download music at deadhousenambia.com.
Iwe ni nacho.